pussy boy.
Let's make magic.
Running it.
Let's go. Yeah, nali kutemene but you fucked up. Wantobo mutima wapiamo sharp sharp. Number one funda chitalaka. Ulepolo ndumina taputapu. You are just my ex. Winjipusha uwa njishire nankwe kuno ni web of the ex. Gawasanga ndajirisha ulezanda. You are just my ex. Iwe na negare ya puamo ni web of the ex. Iwe na negare ya puamo. This could have been us, but tonight die. Love tina manga unaipwanya. No ganiza nizesela pamiala. You said that our love was fake, as a kamwala. Hello nishini na pampamu. Na kupasa mutima iwe wanita lukamu. Wapiamo wa chenjeresa. Chibanda china kutenga futi cha kubweresa. Ndaba wavera nichita fine fine. I leveled up niwoneka fine fine. You saying we should hang out. Ndine vova la veba yuma I can't hang out. Wale nkatinga lyo senga na kutumina. Hatiyari mistake pa kunsumina. Asembe che umvela veni mvela. Asembe ve ukamba suvi mvela. Yo, nali kuteme nobody you fucked up. Wantogo mutima wapiamo sharp sharp. Number one mfonde chitalaka. Ulefolo ntumina taputapu. You are just my ex. Winjipusha uwa njishire nankwe kuno ni web of the ex. Gawasanga gajirisha ulezanda. You are just my ex. Iwe na negare ya puamo ni web of the ex. Iwe na negare ya puamo. Nina dirita namba so nipunda who's this. Nafaka muntu pastete ya sufusa who's this. It's none of your bizwa. Mutima wako naona suri pa please, huh? You telling me you miss the old days. Love life yako ni yogeza. Tezo konda na chabe tubo. Manje hapa ni nakufaka kukumbo wo. I thought you said you found someone better. Wazako banani bia samo data. Nishine mwine I moved on. Mwaona manje maeso bantu yene ba maleta. Walenka nalyo senga na kupapata. Windu wala mkweshi wana kupapata. Asembe che umvela veni mvela. Asembe che ukamba suvi mvela. Yo, nali kuteme nobody you fucked up. Wantogo mutima wapiamo sharp sharp. Number one mfonde chitalaka. Ulefolo ndumina taputapu. You are just my ex. Winjipusha uwa njishire nankwe kuno ni web of the ex. Gawasanga gajirisha ulezanda. You are just my ex. Iwe na negare ya puamo ni web of the ex. Iwe na negare ya puamo, puamo, ex. Anitumila mafona tu should link up.
Link up!
Ew! We don't do that here. But you miss the way you used to hug me. Tagging a transformer on my lights.
Jazzy Boy Production, ladies and gentlemen.
Yo, nali kuteme nobody you fucked up. Wantogo mutima wapiamo sharp sharp. Number one mfonde chitalaka. Ulefolo ndumina taputapu. You are just my ex. Winjipusha uwa njishire nankwe kuno ni web of the ex. Gawasanga gajirisha ulezanda. You are just my ex. Iwe na negare ya puamo ni web of the ex. Iwe na negare ya puamo, puamo. My boy Fashion Sakala. My boy Ben Banda. Mr. Samuel Muzata. Managers Mr. Christian. My boy Don't Do. Regani Atishan. Couple of swag is in the beauty. Perfect.
Jazzy Boy.
Chris Bualika. Patrick Trinidad.
Running it.
DJ Khan.
Got it from www.zambiamusic.net.